ni radio y'ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaru kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mbyezwaho nange Venuste nshimiye imana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirabimburirwa n'inkuru mwumvise hano ku ijwi rya Amerika y'umwana w'umuhungu watoraguwe mu mirambo mu mwaka w'1994 mu nkoto za Kinyambi hahoze ari muri komini ya Musambira. Niwe warukotse wenyine kwa se na nyina, yarezwe n'abagiraneza bamutoraguye baramukuza akura atazi umuryango we nyuma y'imyaka 28 binyuze hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaru kabura abona umuryango we impundu ziravuga arishima.
Ishimye cyane. Ntabwo nabyumvisha ko ari njye wahari wabonye umuryango. Ariko ni byiza, ni by'agaciro kugira aho ukomoka. Ni byiza imyaka yose nayimaze nkagira aho nkomoka, aho meze nk'aho ntafite aho mba nubwo umuntu ayegaho mu gihugu ariko umeze nk'aho utazwi. Ndumva nishimye uburyo nahuye na ba masenge narababonye, nahuye na abanku bose narababonye, abenshi nagiye mbabona n'abandi benshi nari nabona, kandi uko nabibonye banyishimiye kandi nanjye narabishimiye. Ni by'agaciro cyane kugira umuryango, kandi nshimira ijwi rya Amerika cyane kuko bakoze ubutabazi, ubutabazi buvuye mu ndiba z'imitima yabo. Nta wundi, sinzi ukuntu nabivuga, nta kuntu narashakishije ariko ngeze ku ijwi rya Amerika nyuma y'amezi make cyane mbona birakunze. Imana y'umugisha.
Uwo ni Stanislas Kanyenzira amaze kubona umuryango avuga ibyishimo yari afite ku mutima. Jean Pierre Murigande ni mukuru we kwa se wabo, ni nawe watubwiye bwa mbere ko ari uwabo. Aratwibutsa amateka y'umuryango wa Kanyenzira, izina yahawe kubera ko yatowe ku nzira akaba yarazwi ku kabyiniriro Kanzinzi, n'ibyishimo yabateye mu muryango.
Amateka y'umwana Yakuba Venise yahunganye na mama we na mukuru we na barumuna be, we yari uwa kabiri muri famiye ndetse na nyina. Bageze mu nkoto barimo n'umukozi ubarera, bageze mu nkoto babavana mu modoka bari barimo, bari bahungishijwe n'abantu twari duturanye niko byitwaga, ariko barangije barabagambanira ku bantu b'ikivuye barabanza kuri nyina batema abana bose bajugunya hejuru, we asigara mu mirambo ari muzima. Nibwo yaje kuvanwamo rero n'umuntu uburura byo twabimenye byo muri kwepangwamo n'abantu bamujyanye kubisobanuriye, ariko niko urugendo rwe rwagenze. Hanyuma rero nza kumva radiyo y'ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaru kaburaga, nkunda kugikurikira, numva bavuze amazina ye yiswe n'abamuvanye mu mirambo, ariko agerekaho akazina Kanzinzi kuko ariko yitwa. Hanyuma ntangira gukurikirana rero, nibwo nababwiye ngo mufate duhuze, muraduhuza mu by'ukuri dusanganiwe.
Dusubire inyuma gatoya, papa we yitwaga nde? Kubumva ijwi rya Amerika watwibutsa uko papa we yitwaga?
Papa we yitwaga Musabane Innocent.
Musabane Innocent nawe yaguye aho mu nkoto za Kinyambi.
Oya mo we ya bamuteze nini muri Baoba muri 1993 yari yapfuye imbere yaho gatoya, ahubwo yari kumwe na nyina witwaga Mukarusanga bakundaga kwita Kayitesi, na barumuna na mukuru we na barumuna na murumuna we na mushuti kuba ari bane.
Uwo muntu waje kubabwira ko yabonye uko byagenze bageze mu nkoto za Kinyambi, yababwiye ko ari bande bamuvanye mu rugo uwo mubyeyi we Kayitesi?
Bava mu rugo bavanywe n'umugabo witwa Kijanja, yari afite ikiboko kimeze n'icyamugaye yashyiraga muri Kiyovu mbere ho gato, ahavanwa n'itwa Fulgence w'umunyacyambu wari utuye hariya kuri Baoba, nawe bagenda bitwa ko babahungishije, ariko bagezeyo babwira interahamwe zari kuri rwahiriye ko hari harimo umodoka harimo umugore w'umugabo witwa Musabane Innocent urimo agemurira inkotanyi amasasu kuri jeto kugira niho tuvuga.
Hanyuma kuva iki gihe cyose gishize imyaka hafi 29 hari yandi makuru mwigeze mumenya ajyanye n'uyu mwana Nzinzi?
Amakuru twamenye twayamenye mu gihe cya gatatu kubera ko umukozi wabareraga bari mu modoka bahunganye bitwa ko bahungishije we yaje kurokorwa n'undi muntu wari wicaye mu modoka amuza gusohoka ngo abakurikire kuko nawe baba baramwishe niyo watubwiye ko yasize uriya mwaka Nzinzi bataramutema we yari muzima ari mumeza ntabwo twigeze dukurikirana ko ntabwo twari ntabwo wari kumenya ngo urakurikirana umwana w'imyaka 4-3 mu mirambo mu nkoto utuye i Kigali ujya kureba uwo mwana n'imirambo barayishingiye byari bigoye gukurikirana umwana ungana gutyo byari bigoye kwa minisitiri ahubwo ni igitangaza nkako.
None umaze kumva ari hano ku Ijwi rya Amerika abantu bakakubwira bati twumvise umwana uvuga ko yitwa Nzinzi bamuhaye irindi zina mwita Stanislas Kanyenzira kubera kuba mutuye kunze n'impamvu bamuhaye iriya zina igihe wumvise aho mu mutima wawe wagira guti uyu mwana agombe kuba uwacu na mbere y'uko mpamagara tubwire wumva gumeze ute watekerezaga iki cyo gihe?
Mbo byabanje kunkora ku mutima mbanza kubibwira mutante wanjye umwe kugana n'undi data wacu ndababwira uko bimeze ndababwira ariko ngiye gukurikira kuko ubushobozi ndabufite nziranye n'abanyamakuru bamwe bo ku Ijwi rya Amerika ngiye gukurikirana numve ariko byahise binkora ku mutima kuko muri njye numvaga batarapfuye ngo bashire gusa kongera guhura numvaga ari ibintu bigoye ahubwo igitangaje nafabrice ni ukuntu abamwishize n'abamwise Kanyenzira kandi n'ubundi yitwaga Safari.
Ni ibintu byiza Imana ikora ibitangaza. Ariko hari no kuba ahantu atuye n'ahantu mutuye n'ahantu papa we yari atuye ntabwo hari umwanya munini atuye hafi aho mu Nyakabanda ibyo byo ubisobanura gute? Nabyo ni nk'ibitangaza.
Muri iki bigo twaganiriye n'inzira yaciyemo ni igitangaza koko kuko abamurabe bamaze gupfa yaje gukora akazi ko mu rugo Kimironko ava Kimironko yaje no kuba umugabo ngo yiguriya n'imodoka yacuruje imigati ubaba munsi mu rusengero rwa Deperi umupasiteri wamuyoboraga nawe niwo muri famiye byabaye igitangaza kuko ngo hari n'umucuranzi n'umuhanzi n'umudj mu rusengero ariko noneho gatoya aho atuye ubungubu ni muri 500 uvuye aho nyirarume akorera kuko akorera mu kigo iwacu ka Busunzu. Umwana nawe agatuye bahita kubishingwe ni muri 500 uvuye aho ngaho. Njyewe ntuye mu wundi murenge ariko nanone byegeranye ku buryo kubwi wanjye kugerayo nahagera n'amaguru minota itarenze 10 kuvaho atuye kugera iwabo mu rugo aho yari avuka ntane iyo uhagaze iwe uburebe mu rugo iyo uzi inzu uyitunga urutoki ukayibona. Urumva rero ni Imana yagiye akiyongeraho n'amaraso kwa amaraso arakurona cyane.
None maze kubahuza muganiriye ukumva umwise Nzinzi arakwikirije wowe muri wowe ni iki wumvise gihindutse? Ni iki uwo mwana Nzinzi Safari Stanislas Kanyenzira yakwibukije?
Kubera ni amateka akomeye cyane nkimara kubyumva numvise ntabwo ari ikiniga numvise ikintu kimfashe ngira ngo warabyumvaga nabuze uko nifata mbora nuko mbuze uko byari byananiye ariko urumva naho byambere igitangaza ndabyakira nsigarana nyine amatsiko yo kumubona. Urumva iki cyari gisigaye kwari ukumubona kuko narabyakira byono papa we wundi muri makengo ngo ucure mu makengo papa we uwo ari we
yego
yari umucuruzi ukomeye hano mu mujyi wa Kigali muri karitsiye ya Mateusi. Yari afite yaramaze nk'imyaka irenga 20 afite amangazini. Yari umufana wa Kiyovu ukomeye cyane, wari noneho akagira ubu muntu budasanzwe, ngira ngo niwe muntu utazi ikimaze kumukubita. Niwe muntu washyinguwe iwacu, ashyingurwa n'abantu bo ku isi yose ku buryo imodoka zari ziparitse kuva saa tatu kugereje. Yari umuntu ukuzwe cyane, yakundaga abantu, yakundaga umuryango, ku buryo kubura umwana we muri famiye byabaye igitangaza. Benshi banyise umusazi, nawe umunahamagaraga arambwiraga ngo ariko ngo ibisazi ntibijya bishira. Umuntu ungana nawe uratinya kugasara, ntabwo muri famiye bigeze babyakira. Ku buryo buri wese kujya kumwakira, nahamagaye data wacu mutoya, mpamagara nyirarume, tugera turi batatu, abari bo barabyihorera. Nyuma tumaze kubonera, aba tumaze kumubona, tumaze gukonfirima ko ari we, tubaherereza amafoto, tubahereza ibiganiro twaganiriye, batangira kumuhamagara. Bonano nyirasenge mu rukiko rw'ikirenga, hari undi wo muri statistike nawe baravugana, baraganira kuko twavuganye umunsi, ambwira ko bamwakiriye ahantu. Mbega hari n'abandi bo mu cyaro bifuza kumubona, niyo mpamvu twateguraga ko byibuze mu cyumweru gitaha twaba twagiye.
Agasaro kaburaga karabonetse, agasaro kaburaga karabonetse.
Nyuma y'amezi atandatu, Stanislas Kanyenzira abonye umuryango, yagarutse ku Ijwi rya Amerika. Za mpundu zamuvugiye igice kimwe cyahindutse induru, abamureze ari uruhinja baramwibuka imanzi, ba nyirasenge na ba nyina wabo bamusharaza urukundo. Ariko aravuga ko bamwe mu bamwakiriye bishimye bamubwiye ko batamuzi. Uwo Kanyenzira nakiriye ubu ni imfubyi itabaza.
Mbese nabonye umuryango, ariko mu kubona baranyishimiye, ariko nyuma yaho bamwe ntabwo banyishimiye. Banyakiriye banyishimiye, nyuma nabaje kumpinduka bavuga ko ntari uwabo, abikerere sinzi icyo ari cyo. Ariko abandi bo abo bamama bo baranyakiriye, na n'ubu se none ubu turacyari kumwe, banyemera ko ndi uwabo. Ariko abandi bo bakaba ntabwo babyemera, kereka Masenge umwe niwe wenyine ubyemera. Abandi bose ntabwo babyemera, bavuga ko ntari uwabo, ntabwo babyabyara abana bameze nkanjye babareshya gutyo.
Iyo bavuga ngo ntibabyara abana bareshya gutyo, baba ari abana bareshya nande bareshya n'uruhe Rwanda bavuga, n'abameze bate?
Bambwira ko ngo batajya babyara abana bagufi, bo babyara abana barebare, ntabwo nta muntu uba wagize uba mugufi cyangwa areshya nanjye. Ariko ibyo babivuze nyuma, kandi mbere ubwo bagaragaza urukundo, banyita ko banyishimiye. Ariko ubu ngubu nyine byaje kuba bibi cyane, kugeza ubwo batamvugisha, nta n'umuvugisha muri bo, ndetse kugeza n'ubwo mu minsi ishize ubu ngubu mvuye muri gereza.
Uvuye muri gereza ukeka ko hari ababigizemo uruhare, cyangwa se ni impamvu zawe zatumye ujya muri gereza?
Nibo babigizemo uruhare, kuko iyo dosiye uko nayikurikiranye n'abantu bagiye batuma bavuga ko ariyo n'iwacu ngize, nta bandi ndi kuzira.
Ibyo unyemerere simbijyemo, simbyivangemo ibintu bya dosiye ziri mu bintu by'ubucamanza, nzirekera ubucamanza jyewe ndeba. Uruhande rw'ubumuntu rwanyu ni rwo mbafashamo, kugira ngo mbafashe kongera kwizera. Nongeye kukwakira Kanyenzira kubera ko wampamagaye umbwira uti mfite ikibazo, abantu wampaye ntabwo banyakiriye, ariko bari bambwiye yuko bazakwakira mu muryango, ko bishimye ko bazaguha icyo ukeneye. Uretse yuko na papa wawe yari umugabo, ariko iyo nshaka kukubaza, abavuga ko batakuzi muri 1994 wari waravutse, wari umwana muto yuri igitambambuga, abo baso wanyu ntabwo bakwibuka, ntibakuzi uwo mwana wavutse iwabo, ntibamwibuka. Iyo bakurebye ayo matwi, bakakureba urwo ruhanga, basanga utari uwabo.
Ikintu kinyobera, bwa mbere na mbere duhura barabyemeye, baranabyemeza hashira nk'icyumweru mbere ubona ko babyemera. Ariko ba data wacu igihe cyarageze, ndetse n'undi witwa Marume igihe cyarageze, baranyaga bavuga ko nyine ntari uwabo.
ariko masenge barabyemeza ndetse n'abashiki banjye kwa mama wacu cyane mama wacu muhari bose barabyemeza hari n'umukozi wo mu rugo wa watureraga oya twarahuye arambira ngo nihuye mwihuye nde arebe nimba ari ngiye nzikuramo abona aravuga ati ni wowe ndakuzi kuko narakureze ariko abandi bo ntabwo bashaka kumva ko nyine naba ndi uwabo izi ikibitera abantu mwamuje nabo sinzi mbona bafite umutima mubi sinzi impamvu ariko abandi wabo wa mama barankunda ntabwo navuga ngo ubu baranyega ahubwo isaha ku isaha umunota ku munota bahangayikishijwe nanjye nibaza ahubwo bariya twahuye bwa mbere duhuye ku ijwi rya Amerika ukuntu nyuma byarangiye bamaze kwihakana
biranshimishije yuko uvuze ko nyogosenge agufashe neza nawe yaje hano ku ijwi rya Amerika mbwira yuko ashimishijwe no kukwakira none iyo urebye usanga ikibazo kiri hehe hari ikibazo ki akenshi na kenshi arabaza hano bakambwira ibibazo bambwira bati harimo ibibazo by'umutungo by'iminani dushobora kuba ari byo tuzira nabyo simbyivangamo cyane hari ababishinzwe ariko se hari ikibazo cy'ibintu cyaba gihari hari ibintu papa wawe amazu yari afite ubucuruzi yakoraga hari ibintu yasize waba uzira hari mbwira
ibintu byo birahari ndetse birahari byinshi gusa none ryabuze gica ngo hatazagira inama n'abantu feza akabura ikintu yafata kandi mutabana yari yarakoze ibi rero ba data wacu wowe ufite kandi iki kintu ngiye mvuga hano ni uko ari cyo cyatembye ibintu bikatuma nanjye bajya bavuga ko ari uwabo ni cyo kintu hano ni cyabiteye kuko abandi bose abo batabifite bahabunda nta kibazo na kimwe tugira nta n'uwo ari umasenge kuko wanjyane ntabwo navuga nta wunyanga andi masenge ari menshi ariko abona bo impamvu mbona bahindutse ni uko ibyo byose bagiye batekereza kumva ko wenda nta hantu byaboneka kandi isi byo nagiye ndangamiye cyane nagiye ndangamiye umuryango ukaragaga ariko ntabwo banyakiri nk'uko njye nabashakaga
reka nkubaze Kanyenzira papa wawe yatabarutse asize amazu hari aho yari atuye amazu ya papa wawe atuwemo nande
hari atuwemo n'uwo data wacu iri n'indi nyine bagurishije ariko ntago ahantu ibyangombwa kubera ko ntago babashije guhana mutatu niko navuga kubera ko nyine ntago umuryango wadejejweho kugira ngo inzu yagurishe kuko hari umuzungu uyibamo umunsi wa none ayibamo mu buryo ayiguze ariko mu kuyigura kwe ntago byemejwe ko ari
iyo nzu iramagana he
iyi Nyamirambo
none se Kanyenzira hari uburyo nigeze kubabwira bworoshye kandi bukoreshwa mu Rwanda bwo kugaragaza amasano abantu bafitanye ni uburyo butaziga butabeshya bureba ibyo umuntu atarebesha amaso butapima uburebure budapima ubugufi ni uburyo budapima indeshyo ni uburyo bwizewe nigeze kubabwira mbere yuko muhura ko nimugira ikibazo muzambwira nkabafasha kugira ngo ibyo bintu bishoboke kandi nzi neza yuko ibigo birahungaho ku Kacyiru ka Kigali ntabwo mbona ikintu cyagombye kuzana inabi kandi hari uburyo bushobora kuvana ubwo rwikekwe mu nzira mbese witeguye kuba nawe wakwemera yuko ubwo buryo bukoreshwa kugira ngo hagaragare koko niba uri uwo muri uwo muryango koko
ubwo buryo bwarakoreshejwe bumaze gukoreshwa bugaragaza ko ndi uwabo kandi ari uwabo mbese buri mu mayira abiri baravuga bati ugomba kuzazana n'uwo nyogosenge nawe tukamupimana nawe asenge aravuga ati ntabwo njye najya kwipimisha nzi neza kuri uwacu nta mpamvu yo kujya kwipimisha kerekanye ndi kuguhakana njye singuhakana rero baguhakana bite baguhakana ese ibintu bibaho ko ubwo buryo ushobora guhakana ngo ni uwacu zuwa soko igisubizo cy'ukuri naho rero hari mu rujijo batari bavuga ko nta uwacu babyemeza gutyo kandi atari ko babyanze
none se uko byumvikana yuko uretse kutaguha urukundo wari ukeneye ndakwibuka uza mu kiganiro agasaro kaburaga wambwiye ko nta kindi ushaka uretse urukundo ndibuka ibyishimo wari ufite ubonye umuryango nabo bambwira yuko bazagutetesha ko nta kintu uzabura muri urwo Rwanda rufite amategeko rugenderaho mbese haba hari gahunda waba ufite yuko wakwitabaza ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bukurenganure nk'umwana w'impfubyi wiciwe ababyeyi mbere no mu gihe cya genocide ababyeyi bazwi n'uwabishe
yego icyafasha reka mbonye ubutabera akaba ari bwo bumfasha iki kibazo kikarangira kandi nkabasha kwishima muri uru Rwanda kuko nimba hari ikintu kimbabaza cyambabazaga icya mbere kuba ntaza umvuka ibyo narabimenye namaze kubimenya ikindi cya kabiri hakaba nibaza impamvu uruhande rwaba mu mako kuki bankunda ikagaragara cyane yuko ari rwo kuko akabungu umuvukana kuba mu mama akaba nkunda bikagaragara abo ngabo bandi babiri basigaye ukaba ari banyihakana kemera ko ndi mbabo ndetse n'abaturanyi bari barabakabyemera rero hakaza ibibazo nk'ibyo ngibyo nibaza nimba koko u Rwanda rugendera ku mategeko bamfashe ikintu kibashe kurangira kuko ndabaye ibutaka mbabaye bitakira abanyarwanda kuko nimba hari ikintu kibabaza ukubaho zimbo ababyeyi barapfuye abasigaye ari basohanye bari kuguteragirana bigeze ahangaha ryo bakagufashije bishima ko babonye nibura umwana wabo bavuga ati nibura reka tumufashe nawe agire icyo ageraho cyangwa se tumwiteho tumuhe urukundo rwa kibyeyi umunsi wa none akaba aribo bagaragara nk'aho badakeneye no kumbona badakeneye no kumbona mbese ndi kuvuga mbabaye sinzi
ndabyumva
ukuntu bamfasha na perezida akabasha kumfasha nimba yabyumva kuko ni ibintu bimbabaje
Kanyenzira iyo ugejeje hejuru mu bushorishori ugatabaza umukuru w'igihugu aho ngaho ndahamurekera kandi ndahamya yuko azakumva kazagutabara uri umunyarwanda abanyarwanda benshi bamutabaje arabatabara kandi abatabara vuba aho ngaho rero ndahamurekeye ndumva ari naho ngusezereraho ngushimira ko wagize ubutwari bwo kugaruka mu kiganiro kugira ngo uvuge uko ikibazo kimeze ubwo ndakuvunyishirije ahasigaye perezida wa Repubulika nk'uko umutabaje nibimugeraho azakurenganura nk'uko arenganura abandi bana b'u Rwanda ngaho rero ukomere ugira amahoro
yego murakoze cyane kandi ndashimira ubufasha mu munsi ku munsi
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga Janvier Uwineza ari mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima mu kagari ka Muhima umudugudu wa Gakinjiro ararangisha umuvandimwe we yabuze mu mwaka w'1994
ndarangisha umuvandimwe witwa Methode Robert ise akaba yitwa Ruvuruma nyina akaba yitwa Muhawe n'Imana Venantia mukuru we yitwa Ndowa Paul Museveni mushiki we akaba yitwa Gishikazi nyirasenge akaba yitwa Cicire sekuru nawe yitwa Bapfakurera se wabo yitwa Gaperi yigaga Rugenda Irukumberi yabaga icyahoze kitwa Komine Sake yatandukaniye n'umuryango we ikibeho
uravuze ngo yatandukaniye n'umuryango we ikibeho yavuye Rukumbera te agira ikibeho hate hari ryari
bari bahunze muri 1994 ubwo bari bagezewe n'umuryango we mu kibeho ni muri Nyaruguru ibitero byarateye mu muryango mbega uratatana ariko we aragenda ukwe tumubura gutyo
none se nawe mwari kumwe icyo gihe uramwibuka cyangwa se
ntago twari ku nibyo nabwiwe ni nk'umuryango we muri rusange ntago nje nari impari ahubwo icyatumye ndangisha nuko ari abasaza n'abakecuru ubwo buvugizi bo batashobora kubwikorera ndetse na no gukoresha rino koranabuhanga bo ntibabishobora uretse nje
yego
ni ku rwego nanjye nashatse gukora ubwo buvugizi nk'umuvandimwe
wagize neza none se metode agiye wenyine hari undi muvandimwe we cyangwa se undi muntu mu muryango we warokoteye aho ngaho ikibe kuvuga
barahari hari nk'uwitwa Ndowa Paul Museveni mukuru we na mushikiwe witwa Gishikazi
none se icyo gihe metode yarafite imyaka ingahe muri 94
icyo gihe yarari mu kigero cy'imyaka 7
nta wundi mwana waba wararokotse bari kumwe bahunganye birukankanye bahungaye masasu nta numwe wigeze ababwira aho yirukansagana
ntabwo twigeze tumenya andi makuru gusa amakuru yisumbuyeho twamenye ni umwaka washize
yego
nawe yatanze itangazo hano kuri kino kiganiro ariko ntabwo twigeze tugira amahirwe yo gufata contact ye ngo tumuhamagare yavuze yuko ngo yabanjije kuba muri Centrafrica
urambwira ko yavuze mu kiganiro Agasaro Kaburaga
yego
none yavuga gute mu kiganiro Agasaro Kaburaga simumenyese kandi
ayo makuru twayabwiwe n'abaturanyi ubwo babyumvaga gutyo ngo bikanyuraho ariko nabwo tuyabona imitagihe tuyabona igihe cyararenze batubwira yuko ngo bumvise ko yabanjije kuba muri Centrafrica
ariko rero hari abantu benshi bakunda kubwira abandi ko babumviye mu kiganiro Agasaro Kaburaga umuntu wabo avugiramo hari abampamagara bakambwira ati umuntu wacu twamwumvise nkajya gushakisha akenshi abantu bose banyura mu kiganiro cyanjye bose mbambazi ariko nkajya gushakisha nkagaruka nkababwira nti uwo muntu rwose ntabwo araza mu kiganiro si we wa mbere bibayeho hari benshi mboneyeho n'akanya ko kubakomeza no kubabwira yuko batabyumviye ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu akubwire ngo numvise ni byiza kumubaza isaha ukamubaza n'umunsi hanyuma ukambwira agira ngo nkubwire ko metode ntaramwakira mu kiganiro
nta kibazo nubwo ari kutamwakira waba utari wamwakira umuryango we turacyamutegereje kandi ubu buvugizi burakozwe niba kiriho rwose yazatuvugisha kandi umuryango we turacyariho
none se mubwira amakuru yanyu abo mu muryango asigaranye ni bande watondaguye abambere bafite icyo bapfana ariko se abari aho ngaho mu Rwanda bamukumbuye bamushaka ni bande
ise aramushaka bita Ruvuruma aracyariho namuhawe n'Imana Venancia aracyariho rwose
yego
ndetse na Ndowa Paul Museveni na waracyariho umuryango we mbega wose hafi ya bose benshi baracyariho baracyatuye aho ngaho icyahoze ari commune Sake ubu ngubu ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi
yego none se Uwineza Janvier niba uyu muvandimwe wawe akumva hashize imyaka 28 mutandukanye yagusize uri umwana w'uruhinja w'imyaka 2 w'igitambambuga none niba akumva uretse kumuhumuriza ukamubwira amakuru y'umuryango wowe kutwaje ijambo umuryango wose niki kindi ushaka kumubwira fata umunota umwe umubwire iki kuri ku mutima
birashoboka yuko yaba atakinyubuka cyangwa satananzi ariko icyo namubwira cyo ahari ahariho hose ashobora kuba ari amahoro twizeye yuko akiriho mu gihe akiriho rero turarifuza kongera kumubona ari muzima kandi tuzamwakirana urugwiro kandi twese nk'umuryango turifuza kongera kumubona urukumbuzi rwo ni rwose ikindi narenzaho nuko mu Rwanda iwacu ni amahoro yaza aka yatugera hanyuze ku agasaro ka buraga nka kino kiganiro kuko bo bazamuha nimero zacu
yego
atugereho murakoze
Janvier urakoze nawe rero urakoze rwose kuba wizeye kino kiganiro agasaro ka buraga tuzagutumikira ndizera yuko muvandimwe wawe yumvise buno ubutumwa ngaho ukomere ukomeze utegereze wizeye
murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha
Agasaro ka buraga
Undi twakira ni Julienne muja wa Maria atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo akagari ka Mumena umudugudu wa Kanyirazaninka ikaze mu kiganiro Agasaro ka buraga
Twabuze umwana wigaga mu mwaka wa kane primaire
mu mubudira hehe bigenda gute yitwa nde
yitwa Uwamahoro Jean Aimé ariko akaba yarafite n'akandi kazi n'abamuhimbaga yitwaga bamuhimbaga Kagabo
yego mutandukanira he bigenda gute
ntaga ari nge twari turi kumwe yarari kumwe na mushikiwe ariko umushikiwe yagarutse n'ahangaha aza gupfa ariko yatubyiye yuko baburaniye muri Kongo
baburaniye ahagana he
mana we nimba ngo ari ahantu bitiwe ari karisi ni mu bice nk'ibyo ngibyo ngo nimba ari ari kare ndumva ari gucyo yatubwiye n'ubwashize igihe
wari kare habaho birashoboka kubera ko hari abanyarwanda bahabuze hari mu wuhe mwaka
hari muri 1996
1996 se Jean Aimé yarafite imyaka ingahe
ubwo urumva 94 yarari mu wa kane yarari hagati y'imyaka nka 11 11 gucyo
none byagenze gute kugira ngo agende wenyine mwanyuza amahari mwatandukaniye he byagenze
gute nyine we yaje atubwira yuko baburanye bafite ahantu bageze ngo bagatandukana barimo ngo kuhunga
ariko se kugira ngo icyo nshaka kumva kugira ngo abana bagende bonyine ababyeyi ntibagende nicyo nshaka kumva kugira ngo bageze muri Kongo ariko bavuye i Rwanda
urumva yarari kumwe na mushikiwe ababyeyi bacu bari barapfuye mbere
yego
yajyanye na mushikiwe batandukaniye aho ngaho ngo muri Kongo nge ntabwo nende kumwe nabo ubwo amakuru nguha nayo natwe yaduhaye bahungutse tumubajije tuti se ko utagarukanye n'umwana tubwira ko umwana baburanye
none si wa mahoro nawe muvindimwe ni musaza wawe
iyi ni musaza wanjye
niwe wari muto kuri wawe birumvikana
iyi yari ni nk'umwana nk'uwa kanga ni nk'uwa mwana wa nk'uwa gatanu
komera kuri ako nakubazaga ngira ngo numve ukuntu abana batandukanye n'ababyeyi babo ndagukomeza birumvikana ko nta none ubwo rero ahunze ajyana na mushikiwe wowe usigara mu Rwanda mushikiwe aragarukagaruka atamuzanye ababwira ko batandukanye kuva icyo gihe muri 1996 nta makuru ya Jean Aimé mwongiye kumenya
nta gakuru ke tuzi pe
nta n'ahandi mwashakishirije ubundi bwo bwa mbere mushakishije
nibwo bwa mbere nuko numvise ikiganiro nkavuga nereka nanjye ngerageze nshakishe wenda hari igihe yaboneka ntawamenye
muri 1994 mwari mutuye he
bari batuye mu Nyakabanda nge ntabwo nayo nturanye nabo bo bari batuye mu Nyakabanda
none se mu makuru wahawe nta muntu bari baturanye wakubwiye ko yababonye bahunga bakava i Kigali bakagenda kugira ngo abana batoya ba birumvikana cyari gihe cy'amage ariko kugira ngo abana bagende bonyine bagira iyo ngiyo ntiyabuze umuntu mukuru wabaciye iryera waguha amakuru akubwira ati aba bana bagendanira ababonye nta muntu ugize na rimwe akubwira ko yababonye bagenda.
Umuntu nawe yigeze kumbwira ko yababonye nabwo ngo bahuriye muri Kongo. Ntabwo yigeze ansobanura ngo twahuriye hehe kandi na uwo mumama nawe yaje kugera warapfa ntabwo yapfiriye mu Rwanda ariko amakuru yangezeho ko yitabye Imana. Nta wundi muntu yigeze ampa amakuru pe. Usafite murumuna we nubwo yari akiri muto cyane.
Yego.
Ariko uwo murumuna we yaravuga ati nanjye sinibuka ahantu twari turi. Ukurumva we yagiye bagiye mu 94 yiga mu wa kane primaire. Uwo murumuna we yari gatoya we afite nk'imyaka 6. Ni umwana mukuru ni umusore nawe yari ni umuntu w'umugabo yarakuze.
Ajya kubaza amakuru ye mujya muganira muti muvandimwe ari hehe mukunda kumutekereza
mukamuzi. Yataye n'icyizere abavuga ati ubu ngubu ndatekereza ko atakinabaho.
Birumvikana ariko burya icyizere kiraturema. Icyizere kiraturema.
Kiraturema pe. N'ubu karekare sinzi umuntu twaganiriye ndamushangiye naranamurangishije nta n'ikisubizo nigeze mbona sinzi umuntu twari turi kubiganira.
None ndaguhamagaye.
None ubwo ngewe birananunguye kandi kare nahoze ndi kubivuga.
Urumva rero
umuntu wari waje hano mu rugo turi kubiganira nyina mbyira ukuntu ngo batoye umwana mitabaje natwe twabuze umwana ariko na twarangije gukuraho nyine ntabwo dutekereza ko uwo mwana kibaho.
Ngaho rero ndaguhamagaye kugira ngo Jaime w'amahoro umurangishe niba kumva niba ari warekare ariko ntabwo umuntu aguma ahantu hamwe cyane cyane yari mu gihugu kitarike hari igihe agenda ashobora no kuba ari mu kindi gihugu aho yaba ari hose niba kiriho niba kumva muri kano kanya mu kiganiro Agasaro Kaburaga ni wa munota ntanga niki ushaka kumubwira kikuri ku mutima.
Icyo nshaka kumubwira nuko abaye atwumva twakongera kumubona pe buri munsi mbisaba n'Imana nimba kibaho akihumeka uwiteka azongera duhuze pe.
Yego.
Nje nyine mora nsaba Imana nkavuga ni nimba kibaho kuko witeka ni ureba kure aho twebwe tutareba. Ni nimba kibaho azongera aduhuze tumubone.
Yego. Urakoze cyane kuba warategereje kino gihe kirekire cyose ariko nkaba nguhamagara uyu munsi warukizera ko nzaguhamagara. Julienne Mujawa Maria rero ndagushimiye cyane kubera icyo kizere n'urukundo ufitiye musaza wawe Jaime w'amahoro. Ndizera ko nawe niba kumva azatunyuraho kugira ngo tubahuze. Ngaho rero nkifurije amahoro y'Imana.
Namwe kandi murakoze cyane.
Shaka gasaro kawe muzakabona.
Maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona.
Wiki kintegeye
shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona.
Turi mu mwaka w'igihumbi 1995 hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa cyenda mu cyahoze cyitwa Komini Ntongwe Ikinazi mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama. Hari umusirikare w'ingabo z'u Rwanda wahakoze igikorwa cy'indashyikirwa yitwa Nzamurambaho Karekezi. Karekezi ashobora kuba ari se yayoborwaga na Suryatna Jimmy Kamugisha babanaga n'uwitwa Rugambwa na Murara n'undi witwaga Ndani. Bahavuye bajya mu by'Imana. Uyu Nzamurambaho yari muri batayo yayoborwaga na Kapitaine Ntare yabaye Gitaramari RP kimwe na Ndani. Uwo muntu yagiriye neza yanyuze mu kiganiro Agasaro Kaburaga amushaka yipfuza kumutura ineza yamugiriye
nzamuna mbaho Karekezi aho uri hose niba wumva ijwi irya Amerika tuzaguhuza n'uwo muntu ushaka kukwitura ineza wamugiriye niba hari uwabumva iri tangazo nawe yatubwira kubera ineza yawe mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'1994 abana babiri babahungu umwe yarafite imyaka 11 undi afite imyaka 6 bavuye iwabo aho bari batuye muri komini ya Ntongwe bahunga bageze hagati ya Ruhango na Kabgayi umuto yananiwe kugenda umukuru akurikira abandi kugera i Kabgayi abo bana bombi nibo bonyine barokotse iwabo umukuru Murengezi Wilson atuye mu karere ka Huye akagari ka Kiruhura umurenge wa Rusatira umudugudu wa Rubona arashaka kubona murumuna we atekereza ko ari mu Rwanda iki ni gice cya kabiri cy'inkuru ndende twacumbikiye umwana ageze ikabgayi yagiye gufunguza icyamuramira agasinzira imbehe mugeze ku munwa
yaranyinjije ajya mu nzu yari ari kumwe n'imiryango ye anishaza nyine hanze y'umuryango kwishima anzanira ibiryo hari harimo za pate branch ko ntari mbizi ibyo bya kawunga kirango ni umuceri hariho n'ifi hariho n'ishirayi ubwo noneho ndavuga ati reka ndye umuceri noneho nkaceho mbona si umuceri ize mu kanwa kubera no kumarigihe ntarya yani gamita nira monga kwisima ndashinjira bya biryo biteretse aho ngaho bana ho kamupadire yaje gusohoka sanganye n'isane iteretse aho ahita mbwira ati rera tereka ngo aga karita uze nkujyane mu bandi bitonzo amaga karita bafatira za igikoma n'ibiryo ubwo nyina njyana yanjyana mu bandi muri sare hari harimo abantu bakuru n'abana tugeze muri sare ndaraye muri imwe gitondo nyine ubwo tasita zigeze tujya gufata nyine ubwo nyine mu gitondo twayanjyanye yo duhita tujya gufata igikoma aho tugiye gufata igikoma kaka kahita bahita bakanyiwe ariko urumva nyine barafataga ibiryo tugasangira namazemo iminsi ibiri umunsi wa gatatu nkotangira ese zihagera zihageze wa mupadiri arasohoka none amaze gusohoka ba bantu twabanaga muri icyo gihoti tabambwira ese wa mwana we wakurikira mupadiri wenda yazakurokora ubwo nanjye ngira gute nsohotsemo gutyo agenda mukurikira urabona hari hari agakiyosike ka kokakora njya nkibagirwa wa mupadiri ahise agenda n'iyo miryango ye babanaga aho ahita bicara aho kuri ako gakiyosike n'amamatera noneho nyine arambona ambona inyuma nyine nanjye mbakurikiye arambwira ati se wa mwana we uri muri ndamubwira ati bambwiye ngo ngire gute ngo mukurikire ngo wenda hari ikintu wazamarira ubwo nyine pate arambwiye ati rero wa mwana we ati nta hantu mfite wo kujya nanjye baza kuba mpafite mba nkujyanye ubwo nanjye nyine nagumye nicaye aho ngaho ariko amasasu ari menshi ubwo noneho kwa mupadiri sinzi ibigihe yagendeye gusa bwaje nyine kujya gute bwaje kunyiriraho
kuki utasubiye mu kigo ahari abandi aho inkotanyi zari ziri
ntabwo gusubirayo ntabwo byari gukunda kuko umuhanda hari harimo interahamwe n'amasasu ari kuvuga ntabwo nari kongera kubona ukuntu ninjira ubwo nyine nafashe umuntu navuze ati reka ngume hano ntegereze ikizaba nyine naraye aho ngaho nzamuka mu gisare ko noneho ngeze mu gisare cyari ruguru ngo hasigaye hari inzu ya beka beka niyo iyo isigaye ikorera n'ubundi harimo n'abandi bantu nanjye ndyamo nyine ho mu gisare ariko umunsi wakurikiye bukeye mu gitondo hahise haza abasirikare bo kwa Habyarimana baje bahita bafata n'umukecuru umwe bahita babwira interahamwe zari ziraho umusirikare avuga ati uyu mwana n'umukecuru uzagire gute uzajya ubandebera umusirikare wo kwa Habyarimana sinari muzi nyine interahamwe zaraturebye ariko byageze nyine amasaha nimugoroba wa mukecuru agira gute abarwaye bya bindi byo guhita umukecuru uzane hamwe ziza zirafata tuzamukana mu isoko tujya gushaka ifu y'igikoma ngo bamutekere igikoma turayizana tumutekere igikoma gatinwa ariko bwace ahita yitaba Imana. Amaze kwitaba Imana isaretse n'umuka nyine abantu umwe nyine bahita bajya guterosoka bajya hanze bazajya bariho barara. Umunsi wakurikiye inkotanyi zahise zihagera. Zihageze abantu barirukana. Irukanze ndavuga rero njye ntabwo nirukana. Guma nicaye aho ngaho. Inkotanyi zihita zigera gute zaze zamfata tujyana mu isoko bamfatira inkweto ndambara imyenda noneho zihita tujya gute duhita dukomezanya. Ariko abari bari ku rugamba bo barakomeje n'abari bari inyuma nibo bahise bajya gute nibo badufashe. Bari nk'abantu bagera nko muri 18-20. Tujya gute dusubirane inyuma. Naho tumaze gusubirane inyuma ndavuga ati ubungubu wenda kuko dusubiye inyuma tugiye gukomeza umuhanda nzabona nkuru umuntu wanjye. Ntabwo ariko byagenze ahubwo twahise dutangira kunyura inzira z'amashyamba. Naho n'uwo muhanda ntabwo ari wo twakomeje. Tuza kugera ahantu bita ku Mugina turakomeza nyine turagenda tunyura aho bita za Gako turagenda tujya ahantu bita Irima. Irima turagenda tujya mu kigo cy'amashuri niho twabaye kugeza igihugu cyose kigize gute gifashwe. Ariko ubwo muri uko kugenda hakaba hari umuhungu bita Ntawiha yamfashe ukuboko wabo ni ahantu bita za Musambira yambwira ati wa mwana we ngwino tujyane komezanye anjye ababyeyi banjye na murumuna wanjye ahantu bari ariko ngwino tugire gute ngwino tugendane nyine turagenda kugwiza kugera nanjye kugenda biranga bafata igare bakanshyira ku igare bagenda bancunga. Ubwo nyine twaragiriye tujya Ririma igihugu cyose kimaze gufatwa ariko uwo muhungu ku bw'amahirwe yageze gute yahise ahura na nyina na se na wa murumuna we. Ubwo nyine turajyana tubana za Ririma Ririma nyine igihugu kimaze gufatwa tugira gute batwohereje amabisi adutwara tunyura mu mujyi wa Kigali duhita tujya kuba hehe duhita tujya kuba nyine Musambira iwabo nyine w'uwo muryango. Ko tumaze kuhaba barambwiye ati si wa mwana we kugeza ahantu amenye iwanyu ndavuga ati nahamenye. Ubwo Ntawiha yaje kumfata turagenda n'abantu benshi bari bataragaruka turagenda tugera hehe akagenda nyine ageze ahantu akambwira ati aha ngaho urahaze uvuga ati ndahaze. Twaragiye tugera ku isambu basanga nyine wa mukecuru twari duturanye nawe wari watubwiye ngo bashiki banyu bageze gute ngo baraje ngo ariko ntabwo bageze gute ntibamanutse bagera aha. Ubwo nyine wa mukecuru barambonye bagira ubwoba abanze kugira ubwoba abo bantu witwa Ntawiha nyine arabaza ati si uyu mwana muramuzi ati wabonihe bahita bamwereka ati wabona aho ngaho nawe nyine amazu barayashenye. Ese tugira gute twese twongera duhita twisubirira Musambira
hagati aho se ko intambara yarangiye usubiye intungo iwanyu wagiye Ririma uzi kuri umanuke hepfo wenda ugahura na mushiki wawe na n'ubu nta makuru wari wamenya mushiki wawe nta kanunu kaho yarahererereye.
Abo bashiki banjye bo namenya amakuru ko bapfuye.
Naho se murumuna wawe
murumuna wanjye nawe ubwo jenoside nyine irangiye ibintu bisubiye mu buryo narumva nasubiye nyine aho ngaho aho mvuka amageze ngaye mubyara wanjye uhari akaba hari undi mubyara wanjye nawe wabaga i Kigali wabaga kwa Masenge aramwohereje aravuga ati uzagende ureba ko kwa Gasirabo nta muntu warokotse usanga hari umwana wawo waba wararokotse uzahita ugera gute ahita umuzana. Ubwo nyine nahise nsubireyo uwo mubyara wanjye yambujije kongera kujya gute nsubira i Musambira. Ubwo hashize naraharaye umunsi wakurikiye uwo mubyara wanjye twa Kanyenzi ahita aza aramfata tujya i Kigali niho nyine nahise ngira gute ngenda nkomereza ubuzima ndandiga mushuri ndayiga ubwo ariko na mahirwe make uwo muhasenge nawe yaje kwitaba Imana muri 97. Ubwo nyine rumanye narakomeje ndiga nzanza kurangiza na kaminuza nshaka akazi ariko ubwo hagati aho nasubiye najyaga nyine njya gusura aho ku isambu aje gushaka amakuru kuko hari umusore twari duturanye bamwitura andi mazina ye ntabwo nyazi akaba ari mwene Budara akaba bari batuye munsi y'isango yacu. Ubwo noneho uwo nguwo yaje kujya mu gisirikare noneho yagiye mu gisirikare aza guhura na murumuna n'uwo murumuna wanjye ako murumuna ajya ari mutoya ntabwo we yari yagiye yari mu musirikare akubwiye nyine yagize gute amubonye umusaza umwe yamufashe amwikoreje umusambi amwitwariye agira gute ahita mumwambura umwambuye amuhereza iki amuhereza fande wabo nyine bakome barakomeza fande wabo agira gute amuhereza umugore we wa fande bamwitaga gatambira noneho amuhereza umugore we bitaga Gatarina ngo yavuraga abasirikare yari umuganga ubwo ayo makuru niyo nabonye noneho naje kujya no mu rwego rushinzwe sinzwe nyine iperereza mu gisirikare ndakubaza ndavuga se icyo gihe yitwaga Kitu bonanye n'umumajoro sinibuka amazina ye bo ndamubwira rero itinzanya ni ibi hari murumuna wanjye yagenze gutya ahantu ku Mugina nyine arambwira ati rero tiusonyete njye nta kintu nagufasha uzakomeza ubuze nyine yambwiye nandi n'izindi nkuru zitari ngombwa ko mvugira muri iki kiganiro arambwira ati rero ati nta kundi nyine uzakomeze ushakishe ubwo nagomeje gushakisha barambwira bati ngo uwo gatambira yaje kuza gukorera nyine hano za Butare babyitaga Butare kera ngo nyine ndabaza ariko birangira ntagize gute nabonye kontaktize nyine birangira muzi icyatumye mbahamagara navugaga ati kuko mwebwe ijwi ryanyu rigera ku isi yose turumva nimba wenda bose hari bakiriho abanyamakuru bagera gute babyibuka babyumvishije kandi bamfashe nkaba nakongera nkamubona ndumva ntabwo nteranwe ntizamwishe yaguye mu maboko meza y'inkotanyi kikawenda nimba araje kuzizira wenda nk'indi ndwara wenda cyangwa ikindi kintu ariko mfite icyizere ko ashobora kuba akiriho abarira iyo mpamvu nabandikiye mbasaba ko nafasha mukaba mwamfasha gushakisha
nagira ngo nkubaze niba murumuna wawe genda ashobora kuba ataragushatse kubera ko azi ko nta muntu nta muryango asigaranye ashobora kuba ataribukaga aho yakomokaga we wari mukuru washoboraga kuhibuka we ashobora kuba atarahibutse akaba yarakizwe mu kigo cy'impfubyi se cyangwa se n'uwo mudamu Gatarina yaramureza akamukuza cyangwa se n'uwo Gatambira yaramureza akamukuza niba kiriho akaba kumva magingo aya niki ushaka kumubwira mu magambo make
icyo ushaka kumubwira ni uko yaza tugahuza tugahura tukongera nyine tugakora umuryango nanjye ubu nyine narabyaye mfite umwana umwe w'umukobwa yaza tugafata aramutse akiriho yambwira ahantu ari iyo hantu ndi uruva ngo nyine nahababwiye noneho tukaba twagira gute tukaba twabonana tukubaka umuryango nyine
Murengezi ndagushimiye cyane kuba wizera ijwi ry'Amerika ko waje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga ukomeje utegereje wizeye ngaho gira amahoro
namwe murakoze
inkuru ndende ya Murengezi na murumuna we ni hano irangiriye
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintegeye Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mariamu Mukarugomwa atuye mu karere ka Ruhango murenge wa Ntungwe akagari ka Gako umudugudu wa Nyabyugi ararangisha umwuzukuru we wavangwe muri Kungu afite imyaka 4 abamucirigera bwa nyuma bavuga ko uwo mwana yari mu Ruhengeri mwaka w'ibihumbi bibiri
ndarangije atishime Jeanette ndi nyirakuru ndi nyina wabo wase
uri nyina wabo wase ise aracyariho
aracyariho ariko ntari mu Rwanda
ntabwo ari mu Rwanda azi neza yuko urimo ushakisha umwana we
arabizi
mwarabiganiriye
yatubwiye niwe watubwiye nyine uburyo yagiye n'amazina ye
yabahaye uburenganzira bwo kurangisha uwo mwana none se uwo mwana yavuye mu Rwanda ajya he ryari
yavukiye muri Kongo bari barahunze
yavukiye muri Kongo
bari barahunze
ubwo hari mu mwaka wa ryari avuka
nyine no kuvuga ngo ise na nyina bahuriye muri Kongo niho bashakanye
niho bashakaniye
mm.
babyara umwana
mm.
bamusiga muri Kongo se byagenze gute nsobanurira mu
gihe ntabwo yamusize abasirikare ngo nibo bamujyanye mu 2000
abasirikare bahe bamujyanye
umva sinzi niba na u Rwanda yuko cyaje byose hari kuko bari bavuze ko yaje ari mu Ruhengeri kujya gushakisha Turere
mm.
ubwo rero yitwa Mugenzi Diel
yego
noneho mama we nini yagire Mugeni
yego
ye
none se uyu mwana uyu mwuzukuru wawe bakubwiye aho ashobora kuba ari magingwa ya
nyine niba bigeze gutungura kera ko ari mu Ruhengeri tuza gushakisha aho ngaho turamubura bamujyanye afite imyaka ine turakumara turashakisha turamubura ntako utangize rwose umwana wari ufite imyaka ine mu 2000 urumva ubu ni mukuru cyane
wigeze ujya kuri SOS i Kigali mubyeyi
oya ntabwo mazi aho ndi ni kuri kuri wari uje niho nagiye
komera shaka utuzi banze umwe dukomeze
nukuri ubwo nyine nge nasiragiye aho Kigali nasiragiye i Kigali cyane ndashakisha mu buryo bukomeye ubwo ndamubura ndatuza barongera batubwira ngo ari muri Kigeme tungira turashakisha turaheza
ntiwumva Kigeme aho ngaho
arungira ba rimwe batubwira ngo ari Bukavu n'ibintu byinshi bakomeje kutubwira
ni bande babibabwiraga mubyeyi
ngo ni nyine ni nkuru nk'umuntu akavuga ngo wa mwana mwabuze ngo ari arana aho tugasumayo tugaheba gutyo
bababwiraga se umufite cyangwa kwa bagaru kubaha amakuru gusa adafite ahashingiye
nabonye ari nk'imubabura batubwiraga ariko buriya uko ntabwo ntabwo bari bahazi ni inkuru ziko abantu bagiye inkuru kandi iyo umuntu yahuye n'ikibazo uzi ko anagira n'abashungerezi buryo
yego hanyuma se uwo muhungu berenye na wabo akaba ari nawe se watuyishime akaba ari muri Zambia wambwiye ko yaguhaye uburenganzira bwo kumufasha gushakisha umwana we hari amakuru yaba yaragusangije hari amakuru yaba afite yaho umwana we yabaherereye cyangwa se nawe aravuga ati dushyire hamwe dushakishe nanjye ntacyo nzi
yamubuze ntabwo aza aherereye hariho ntabwo aza aherereye pe niwe waduhaye imyirondoro
yego
yatwohereje imyirondoro ye ngo dukomeze dushakishe niwe wayiduhaye igihe bamujyanye igihe nuko bamujyanye afite imyaka ine atubwira ko ari abasirikare ngo mu Rwanda ubwo bamuzanye ubwo rero nyine nanga kwicara ndavuga ngo reka ndebe ko Imana yadufasha
nagira ngo byumvikane neza abasirikare uvuga b'u Rwanda bazanye uwo mwana bamuvana muri Congo bamuzana i Rwanda niko bimeze
niko yatubwiye niko umwirondo bumeze
ibyo ni byiza rero hari abana benshi igisirikare cy'u Rwanda cyavanye muri Congo kibazana mu Rwanda kibashyikiriza ibigo by'impfubyi birera abana b'impfubyi birera abana badafite ababyeyi byari hirya no hino mu gihugu haba ku Gisenyi haba i Butare naho cyari gihari naho ku Kigiba kubyera cyari gihari nakubwiye na SOS Kigali aho hose hari ibigo bitandukanye byagiye byakira abo bana badafite kivurira badafite ababyeyi niba hari uwumva muri kano kanya ijwi rya Amerika muri kino kiganiro agasaro kaburaga menye ko hari umwana w'umukobwa dushakisha ariko nagira ngo umfashe nta kuntu wamumenya kubera ko yavukiye muri Congo ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2073 4 6 1 0 nongere nyisubiremo ni 001 2073 4 6 1 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.